niachie bugufi ukuboko kwawe kwankozeho ndakira agahinda nikasa merana narimwe zahoriteka ryose ngushima mwami wanjye nje imbere yawe nciye bugufi ukuboko kwawe kwankozeho ndakira agahinda nikasa merana narimwe zahora iteka ryose ngushima haleluya zahora iteka ryose ngushima gumana nanjye undekuye nagwa gumana nanjye undekuye gumana nanjye undekuye nagwa tamuya maboko ngushima nshishikaye gitare tavuge neza bayimenye nyiri ngoma kubw'imirimbo n'ibitangaza unkorera Yesu we zahora iteka ryose ngushima nzamuye amaboko ngushima nshishikaye gitare nzavuga ineza yawe hose bayimenye nyiri ngoma kubw'imirimbo n'ibitangaza unkorera Yesu we, zahora iteka ryose ngushima.